福，无助加在难孤无杂苦，无助无度你也无压孤色爱一下也足，容大卡起伏，
无助加在难孤福，
无助加在难孤无杂苦，无助无度你也无压孤色爱一下也足，
你托呀妈耶，
你托呀妈耶谢萨萨，你托呀妈耶谢萨萨，
你托呀妈耶谢萨萨，
你托呀妈耶谢萨萨，
你托呀妈耶谢萨
萨，
Hallelujah, hallelujah. Una kiu na romda katifu. Najua umejazwa, but you need more. Yanyua tu mikono yako tu. Yanyua mikono yako tu. Romda katifu, say.
Romda Utu chaze
uwepo wako,
uwepo wako
utufurikie,
utufurikie
na utembee pamoja nasi Bwana,
na utembee
oya magara bashara basasa ya
Wana mito ya maji,
mito ya maji, yeshe sasa.
Mito ya maji,
mito ya maji.
Haya yawe maombi yetu wote wa Tanzania kwenye mahali hapa.
Mito ya maji, yeshe sasa.
Kanisani,
mito ya maji, yeshe sasa.
Tume roho mtakatifu sasa. Utujaze na nguvu zako,
utujaze na nguvu zako,
oh, utuhudumie, uyaguse maisha yetu,
uyaguse maisha yetu,
Roho Mtakatifu,
Roho Mtakatifu,
mwambie utujaze uwepo wako Bwana.
Oh, yeah.
Hallelujah, hallelujah.
Inua mikono yako tu, inua mikono yako tu wakati huu. Mwambie Bwana tuzame kilindini mwako. Tuzame, tuzame kilindini mwako. Nizame kabisa, nizame kabisa kilindini mwako.
Maswali mengi, siri ipo uweponi mwake. Anasema siri zake zi pamoja nao wa mchao. The secret of the Lord are with those who fear him. Hakuna ujanja, there is nothing uweponi mwake. I alone, Jesus, nikae kwenye uwepo wako. Nikae hapo tu. Help me Lord to stay there, to stay there. Yako mambo mengi around me, but Lord help me Jesus to stay there. Just to stay there, Lord.